tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano
wumula mirembe
yenze na kitende Viola netamali kirabo
wumula mirembe
gala amawulire nga gantiisa banange nga gankanze mukwano gwabanja maso bagazinzeeko tachawulira tata bamutujeko owange yankuza nafuula omuntu banange talaba mukama tata omugogo tuwadde otumenye emitima wandirinzeinzeemu yiga nga tasigawo kubenda byenkumu nga tasigawo abadde muzadde teri bamusinga ogenze mukwano weraba oyiga
wayigiriza abangi oyiga nolera abangi
olaba nange wandera
wayigiriza abangi
tata ogenze wumula mirembe tata weraba omulungi munange weraba
wumula mirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
wumula mirembe
watulera bulungi omusingi twafuna n'abangi okuyimba twakunyweza tata n'omukisa gwe watuwa twafuna bingi munange tetukwevuma obadde n'emikwano teri bakusinga obadde n'ekisa teri bakusinga obadde muzadde teri bakusinga ogenze mukwano weraba oyiga
wayigiriza abangi
oyiga
nolera abangi
olaba nange wandera
wayigiriza abangi
tata ogenze wumula mirembe tata weraba omulungi munange weraba
wumula mirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
wumula mirembe
emiranga tukuba babe biwoba emitima girumwa
wumula mirembe
katonda w'amaanyi tata waffe ga muwummuze
emirembe
kirabo kyakuwa obulumi buli mukayimba kano
wumula mirembe
tetulina bingi byakuwa amaziga gali mu